Yeah, incredible for the iPhone and the catastrophe, Mr. Omanga, Omoli, Tami Sami, Vinko Brown, and Daddy Dekuzo, you all know it. Take it, Wagwan.
Maisha kwenye ghetto tunaishi kama so. Maisha bila God, bila damu sim so. Utashinda umewaka sana na upate so. So, to pray, to pray.
What?
To pray,
check it.
To pray,
huh?
To pray,
huh?
To pray,
what?
To pray,
check it.
Uya po, kusali ndiyo kazi, ni kama tuko soko. Jibo nalo wazi, kosa ni mamboko. Baraka ni kitambo, I guess yo kumbo. Wana daingi testi, mimi ndakuja later. Wakati na ziwe, juni na hadi waiter. Na mina toka sama, na tise mini la. Kwa Mungu tuko lagi, siniko poa aki. Maombi sala, makosa bala. Misari, michoro, kijaka, kugoro. Kwa jina Omolo, tuona ne tomorrow. Uya po, maisha kwenye ghetto tunaishi kama so. Maisha bila God, bina damu sim so. Utashinda umewaka sana na upate so. So, to pray, to pray.
What?
To pray,
check it.
To pray,
huh?
To pray,
huh?
To pray,
what?
To pray,
huh?
Maisha bila Mungu siningori. Struggle sana mazima story. Come huku church usiwari. Niki kukosea, I'm sorry. Jana huko mtatu wache moshi. Ruka kila saku wacha moshi. Shisha na bangi sindio moshi. Kwa amani na umoja situishi. Kenya umepata simudishi. My youth me, na wasihi. Nitashinda mimi nimewasawishi. Kwa cheto basi, musiishi. Come kwa God, utahiki. Huku kwa Mungu siku na piti. Collaboration, tuko na liti, amen.
Maisha kwenye ghetto tunaishi kama so. Maisha bila God, bina damu sim so. Utashinda umewaka sana na upate so. So, to pray, to pray.
What?
To pray,
check it.
To pray,
huh?
To pray,
huh?
To pray,
what?
To pray,
huh?
Najua sina dongo na bado mula mine. Walidine ni maringo, akapana nshine. Aliket kwa udongo na tunalupine. Muku ghetto gomongo, God alini sign. Usichukue hongo, ndo upate kawine. Wezu, iya wongo, wakupate kwa line. Na usivunje shingo, utapata na fine. Kenya hadi Kongo na bado wana wine. So, mimi wanda charge to kupay. Uwezi nipata nimeenda asay. Na nikirudi mtaa na patina na play. So thank God huku nifungia we. Takusifu siku zote hati we me. You are the real me sana bado na say. In God I trust in him I say. Hakuna haja ya kuroll na maslay.
Uye po, maisha kwenye ghetto tunaishi kama so. Maisha bila God bina damu sim so. Utashinda umewaka sana na upate so. So, to pray, to pray.
What?
To pray,
check it.
To pray,
huh?
To pray,
huh?
To pray,
what?
To pray,
huh?
Hale 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 hallelujah. Hale 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 hallelujah. Jesus that you are the savior. Kila time tunakesha tukiomba. Check now tunacheza tukiimba. O Messiah, listen man, I wanna cock a gun. Be said that I wanna take a man and sister. But then take a come say life imera siyo ati ni uwang. Ukitaka help wanna kupiga migong. Wanna kula bang wanna hacha his imam. And what I wanna are we gonna grom. Kwa neno lake God tuli boost tuki push. Na devo tumuchome aje sunde kwenye bush. Kwa wazo wake God to full like kama douche. To full like kama douche. To full like kama douche.
Maisha kwenye ghetto tunaishi kama so. Maisha bila God bina damu sim so. Utashinda umewaka sana na upate so. So, to pray, to pray.
What?
To pray,
check it.
To pray,
huh?
To pray,
huh?
To pray,
what?
To pray,
huh?
Incredible for the iPhone. Take it, man.